Sana mbika vya baganda nsibuka mchecheje wange mugema kabube tumbi wakati wendike nda mukonko na nzikulira tabola bantu bashika obo ubera butalaba okuleka wali muganda unonza kuotomanyi kulusegere mchia ulanga kusosoro kukuba kumanya musai konga nende wakata itawaganya mimu malirifu nyo kufira kuchantu macheche chomuni mugwange nsobola Mumide no kufumi weyo yo na jenge na mpitanti Rane chiti wa shangi shitono Sula nsikiriza na wakwenye ufumu Koba za jita kwendi wona baora nevateka Evi gambevi konjerebi Vajava nsuma soma na vikuasa msumba wange katonda Njizo wimba unji Gerambi atulira mruli miruganda Nemu maso gaba kama bange Mfubo kore chitufera ngonzi Sinza kwe isa isa chikungu Evyo vivaka wange ngangenzi Singeyo ye ya liene isa mwendi Kao ya nitekete mwe sengote Sebo changu nyu Emikwano tije walwira chizibu kubera munsinga we malirinde kuliomu Nza wongote kwa mutwenga Kubia mjendi segero kukule ndoza zangabantu Kugambi te wagende kakwe na vovoju na Weyole ama yuteka mkundi Omuntu konyumia na yenga mtese kisani La mwogera kungurunga munda ngobuko Fana na luka baku oso walo kuzanyana Kona yoka kwata mchiba tururu nyumia Sanyuli atu sivule nsiyo nane dobonka na okuva kuyo gori na kurusegiri Tisiwa ngambie mube kuwa mwe Nila siku ganye wa webali Na ya uvula kumu kwa nubuti Eba kulo janti mwawala Kundogo iza karumi Ya kukira konti we kula jari ni kwana cheche Zangabantu Ebyerelezi jebili Mosobolo zimba kone Wesu maliko wana munigina Na yenge vyo tubyele saa Itungu te yeso kye kukufa mbaganda Vecho shikakali Wakama vala kola bane Rangizo bafana nyasi basangiri kuziba mnyo yate Zifuka nebile Vimu mungiri jota zitebe za feru Avutazira wa munda muli Nange ntule wange Nenye niliza nekwe manyomu Vikuwa tena zimba nganyurueshi Na hoyo mpangire kubakwe kubakoju nina eka na sumo kiri ejengo Mwari mwe wa mkwanyize kompola liali sindika ndifana nyambwa ya mchisampu Semo olivane kuyokora omarobu nobu foku no ya one wako meshitalo Kati wanumula kekuo eromwe fubaka itena yali meshitala msaoe Awe mikwano banta mienze kuora wana Kukubaku chenda vya msomu tonti Neka nkati narinye kukureshi Kukukulire shange mbaku simi Newe nsekera nonda mbaronde Bachi mbala kore wansi ni samanyo Ninaoni njeri hawa kubu zore Newane temela kumuru yute mwekendeleze chobe bamu kubatuita be manju akera ne uwo kumazi kasho yambalira no mulondereshe chinyuma kwamara yabyogera ngo webuka mbata manya ntika ferali nebizibu ngungo yesi lwaki tunzimbira ko omuntu eyajja wanjaga nze nga nakwesiga ne nkujona ziziranjize nkukutira jana ndala jolaba tofaanana bwati omunda muli mwanajja womwe wuwo era omwaniriza naye alina ekkumi awo emabega amagimbi gababunye ku myoyo bankwezi tagambika nze bandipako okukoligo kukufumbulira ennyo kole n'okulwanako funa oyita mbuzi bobugudde akaleka ziba nsalwa mu bootola okukwebaza n'okwesesa bakutimba bbola gwe butamanya teweekanga ng'ebyonziira ekyo bwe kiba kirina okuba nga baagala okkomyo yayitawo bakusiima wabirwanyisa wano mu kujja obanzike abamu n'okuba nakuwalirira nange ennyo tulwazise bwamala okufumya ekyamuweebwa nga ddawo ng'akunira gwe gwennyumiza teweeyibaala naawe akanaakulyakamu envuga obwe kajja kasoga okususa nga naawe weesesa ekyakaleeso kyevumuuka kwanya n'abakondeere bakwanya mikka bwe batyo bwabalaba n'obatenda okuteesa emitima mubabeeramu obuwaayi gye bakwanya egyo gibeera mikka bukka sinda zaabwe fuusa ekigere kya mbogo bakyegezaamu weete basso bwe tukoolekanya nkwenyezebwa nze kati nkola byange sikola kusiimwa batantuma oyo atayagadde ng'alekayo nakyuse ne munneeyisa aba baali bataayi bange mbatunuulira kati mbapima zeera nabatidde nnyo okumpe mukira we batera kwekupanga bwenti ebintu nab'emikwano nabayimbi bakumpe mukira we batyo nze kwe kuyimba bwenti ensonga entegetege zibakankanye okunkumya obutwa ku mumwa ate n'enkibala nga batidde ennyo banjadde ennyabula munoonye ekyokunkola nze omwana w'embuga neegeena bampe kugenda kulaba ku bannyinaze banyumize kye neekoze buganda yanakuyita mwamuzeeyi bwe ntyo eyo gye naava byolera empitomu basseboyo ensonga eyo bwetyo kati kanjabulaaba emikago bwe yakudda mangu